dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo dusangira ijambo ya none iragaruka ku itegeko rishya ry'umuryango riherutse gusohoka mu igazeti ya leta mu mpera z'ukwezi gushize kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane iryo tegeko rishya ry'umuryango rifite ingingo yemerera inkumi n'abasore bujuje imyaka cumi n'umunani y'amavuko kuba basaba gushyingiranwa bakubaka ingo ni mu gihe bazajya bagaragaza impamvu ziswe izumvikana itegeko rishya ry'umuryango ariko ntirikuraho ko imyaka yo gushinga urugo yemewe n'amategeko ari makumyabiri n'umwe muri iki kiganiro turumva ingeri z'abantu batandukanye icyo barivugaho abasanga rishobora guha icyuho ingeso z'ubusambanyi murabumva muri iki kiganiro abaryemera nabo ntitwabarengeje ingohe harimo n'ababyaye bataruzuza imyaka y'ubukure mu rwego rw'amategeko aho naho tubafitiye abayasobanura ariko kandi n'inzobere mu buzima bw'imyororokere ziradufasha gusobanukirwa bimwe twibazagaho kuri iyi ngingo mbahaye ikaze duhereye kuri aba babyeyi bo mu murenge wa Base Irurindo mu majyaruguru y'u Rwanda
tuntu tugitekerezaho mba numva mwaragize neza kuko hari ukuntu wenda umuntu yabaga ahuye n'umuhungu akavuga ati muhungu akamubwira ati subu nta kundi kuntu twabigenza ubwo nyine ibagumye iwanyu ariko ubu ngubu yagukunze ahita avuga ati twe dusezerane twumva rwose mwagize neza
ubyara wari ufite imyaka ingahe
nade mfite cumi n'irindwi
ubona iyo iryo tegeko riza kuba ririho wari gutegereza cumi n'umunani cyangwa
oya ntabwo nenda yitegereza kuko nyine icyo gihe yari akimwunze ariko nyuma yaho abonye nyine igihe kimaze gushyira kubera we yari na mukuru yizanira undi mugore nyine barasezerana abanganya ugifite imyaka byemerewe nyine gusezerana
hagati aho bivuze ngo rero wowe mwarabyaranye mumaze kubyarana ntabwo mwabanye
ntabwo twabanye
icyo ubona cyiza muri iri tegeko ni iki
icyiza nyine mu iryo tegeko yuko nyine ubundi umuntu iyo mu gihura ujya amaze no kwigutera iyo nda yahita kujyana bidasabye nyine ngo imyaka ubundi byasabaga imyaka myinshi cyane
umuntu waguteye inda afite imyaka cumi n'irindwi we yari afite imyaka ingahe
afite imyaka makumyabiri n'umwe
ahubwo abantu bakibaza bati ese abantu bafite imyaka cumi n'umunani bashinga urugo rugakomera
nyine gukomera byagwakomera bitewe n'ubwuzuzanye bafite babanye n'amakimbirane bafitanye
wowe uracyumva ute nawe urambwira amazina yawe n'imyaka ufite
nitwa Mutumenka Christine nkaba ndi umumama mfite umugabo umwe n'umwana umwe
ufite imyaka ingahe
makumyabiri n'ine
washatse ufite imyaka ingahe
cumi n'icyenda
hanyuma ubu ngubu rero baravuze bati itegeko rirabyoroheje abantu bafite imyaka cumi n'umunani bashobora kubisaba bagashinga urugo wowe icyo kintu uracyumva gute
njye ukuntu mbyumva leta yagize neza kubera yuko hari igihe ukundanye n'umuhungu ufite iyo myaka cumi n'umunani noneho yagira ngo aranakujyanye wa muhungu bakaba bamukurikirana bakaba bamufunga ariko kuri ubu ngubu aho yagize neza ni uko nta zindi ngaruka nyine baza guhura nazo bakubaka urugo nyine bakarushinga
nta mbogamizi ubibonamo
imbogamizi ntayo bumvikanye babanye nta makimbirane bakubaka urugo rugakomera nta kibazo
hafi y'aba babyeyi hari abasore bakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare nabo twabahaye ijambo
ese umukobwa wa cumi n'umunani yashinga urugo koko wamusiga mu rugo ugasanga yakoze iki kaba akiri umwana ni wa wundi urugo rukomera ugasanga murabura yararize ako makumyabiri n'umwe abajije usaba azi ko byose bigomba gushakishwa nimba byanze biba byanze nawe urabibona ko mu Rwanda nta mafaranga arimo ariko byaranze
harya wambwiye ko witwa nde
Nsengimana Ubundi Evariste
ufite imyaka ingahe
makumyabiri n'itatu
ufite urugo
ntawe
uratekereza kuzashinga urugo ku myaka ingahe uzaba ugeze ku icumi
ni nka mirongo itatu ibyo nzaba ngezeho nibiba byanze nta n'uwo nzazana
nitwa Habineza Aphrodis
Aphrodis ufite imyaka ingahe
ufite makumyabiri n'ine
ufite umugore ubwo washatse ufite imyaka ingahe
ufite 22
umugore yarafite imyaka ingahe
21
kuri iri tegeko rivuga riti ku myaka 18 inkumi n'umusore rwose bashobora gushingura
cyane rwose barushinga wenda nakitangaho urugero gushinga urugo si ukureba ngo umuntu ni mukuru ashobora kuba afite iyo myaka myinshi yo gushinga urugo ariko atajijutse mu mutwe hari n'umwana muto ufite iyo myaka 18 akaba afite ubuhari bwo gushinga urugo akemera ko urugo ruvunana w'agacincuro afite imyaka 18 wenda ikintu leta yatworohereje kuba umuntu afite imyaka 18 akaba yashinga urugo yarebye kure nuko yabonye abana batwara inda z'abangavu bafite imyaka 18 iratworohereza avuga ati rero impamvu batwara inda nuko iyo umusore avuze ngo aramujyana bahita bamufunga ariko dushizeho iri tegeko bakagemera ko umukobwa ufite imyaka 18 yabana n'uwamuteye inda bashobora gushinga urugo rugakomera pe
uyu musaza wo mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda we imyumvire ye kuri iri tegeko rishya ry'umuryango arifiteho ibitekerezo byuje amakenga
nkumu nanjye nashatse mfite imyaka 21 ariko twashakanye afite 17
ubwo hari ryari
muri 74
ikera none ubu ngubu k'umuntu yashaka afite imyaka 18 urabyumva ute
nje nakubwira ngo kireka afite ababyeyi bafite ubushobozi kuko umusore w'imyaka 18 adafite ababyeyi bafite inkunga nubwo batashinga urugo ese yarushinga ate yakwikenya yakwiyubakira inzu ate amafaranga yakura kuki
niyo mboga bizubonamo gusa hari abavuga bati ahubwo kuri iyo myaka 18 abantu bagiye kubyuriraho batera abakobwa abandi nda icyo ngicyo cyurakivuga
ese ko abana bakinagiye bose babaye nk'ibirara guterana baza kwari byo byeze muri kino gihe
waba ari umwanya so wo kugira ngo badaterane izo nda uvuga
impamvu dusiko ryavuguruwe bavuga impamvu zaba arizo kugira ngo izo nda zidakunda kuba nyinshi mu baturage kuko bafite iryo tegeko bariya bategereza ya myaka bakunda gutwara Ramada barabuze ababashaka
itegeko rero wowe nta kibazo uribonamo
urumva nta kibazo cyabashyirimo ariko afite ubushobozi bw'ababyeyi naho umusore wenyine w'imyaka 18 ndumva kubaka urugo byamugora
muri dusangira ijambo kandi ijwi rya Amerika ryanahaye ijambo abatuye mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda twumva abagabo bo mu murenge wa Muhondo
urubaze
oya ndacyari umusore
impamvu nkiri rero kuri ingaraguriye wowe ni buri ingaragu bwawe ngo nasoranye wowe uzashaka umugore ryari wowe ubwawe ubwo ndeba uzarangura ryari
mbirimo
ubirimo na nuweze kucya abandi byango bashuka
ubwo se nukubashuka
uko tumwe arakiga ishuri ngo naterete arongore bibaho abenshi bata amashuri bakajya muri iyo miterete ntabwo ari byiza nibashakane bakuze bazi icyo gukora umwe arashaka azi icyo gukora ati ishuri yaze kurongora nanone yo
ubigereranyije ku myaka 18 ko umwana wiga bakiga abatari yagira no muri kaminuza
koko kinibi
kandi niba abana tuzabaraga umurage wo kwiga hanyuma tubahe n'umwanya wo kujya kwishakira abagabo n'ufite ubwenge
amashuri bayadashaba
ari byo nk'ayo umwana kwiga bireke wari
ikibazo baba nk'imba kwiga basenzanya imba zo mu mashyamba zigoze
se umwana wagiye kwiga buri yatashaka mbere y'imyaka 25
amashuri aramutumahuga
mwarimu yamukomeza
ariko utarize we no kuri 15 yajya gushaka n'imyumvire akumva ko rimwe na rimwe kubera ko igihe tegeko nta niriho imyumvire nabwo akumva ko akiri na muto ku myaka 18 aba yumva ko akiri muto akagenda akagira ati unzajya nka 21 gute ninayigira nzaba wenda ngeze haniga ni urugero cyangwa se nzarenzaho nk'ibiri cyangwa itatu
ariko kuri iki somo nibyo abagabo bakabitekereza nyuma
basi twiganiriye uvuga uti dusangize nk'abandi bagiye bavuga nk'ibijyanye n'iki
nk'abandi bagiye bavuga bati n'ubusanzwe bateranaga inda bakabyarira iwabo ariko aho ngaho wa wundi waguteye inda wasaba ubonye umwanya wo kukubaka urugo
yewe ushingiye ko ndi umunyarwanda ndeba kure ndi umudendashaje umwana agomba gushaka kuri ya myaka 22 aho rero buriya buye nsanga ari mike niba yiga ishuri
ariko nibyo ngo abantu bameze nk'aho bagize ubwenge bwinshi njye nagize imyaka 25 n'umugore nshaka
none se
nazanye umugore mfite imyaka 20
hanyuma se
nine
nine ariko nari mfite umuhigo wo kuzamuza mfite 25 ngiye gushaka umugore nabanje ndamuhaza ngo wewe wa mukobwa wego ngo ukunze mfite imyaka ingana arambwira ati mfite ni 3 isawa wewe nitujya munzu tukaburana ntabwo tuzarira tuzihangana
none bakiye n'imbeba wajye umwe wagira imbeba yatwite atwarinda agacuramo umusatsi yewe nakubajije ngo
yabyaraga kiri mutagora bwacyo
nakubajije mbere ngo uyu mukazi kawe ufite urugo utoya ariko warize ubu se ko wagize amahirwe ushaka ukabona akazi ibaze nk'abo ubwawe iyo uteshwa amahirwe yo kwiga kujya mu by'imiterito mbere akazi uba gafite
none se nta bantu biga bafite akazi
bagafite aho bavuka
nguhingero
uzakomera
abenshi bakuyemo kwiga no kwinamarari gutera amadayi ikigo akagisota wakurikiye umuco wa sikora nyoko niba bafite ababyeyi n'umuryango bagutoza uburere bwiza nawe ugira kubaha nicyo kigweje ki icyo kurya
iryo tegeko ntabwo muryumva ntabwo nashyishyire
yewe ntabwo nashyishyire rivuga ngo abantu bashaka batazi ubwenge
ye mfite umwana yakagombye kubaka urugo azi icyo agiye gukora icyari atari ukuvuga ngo ubabaye nk'abansindikiye cyangwa bambushya
uyu ni murumuna wanjye ndi mukuru
yani nko guhambiranya abantu
niba
tubyemeranyije akoze nka buriya ugiye nko mu magereza ukareba nk'abana baba barimo bazira wenda kuba barafatanye keretse aricyo bashatse ko wenda kurwanya ngo batenda gereza zirimo abantu benshi wenda ntitugabanye imyaka bizongera kuba ko umuntu abazi ko azakatirwa burundu kandi akemera akabyishoramo
none irindi kosa irindi kosa mugiye gukora
kose kimwe ntabyihereje keretse bavuguruwe n'iryo tegeko
perezida twaramwitoreye
ibitekerezo by'aba bagabo bihabanye cyane n'iby'uyu muturage ukomoka Inyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda
nitwa Mbaruke Damascene navutse muri 1960 ndi naha nkora akazi k'abantu babaza yego ariko mvuka mu karere ka Nyaruguru yego umurenge wa Ruheru intara n'amajyepfo
Ruheru hafi kwishyamba
kwishyamba hakiriho komine hari muri komine Nshiri yego none ubu ni umurenge wa Ruheru koko rero niwacu iryo tegeko ryari rihari ariko tukabona harimo ko iyo umukobwa atinze mu bukumi akuriramo no kuba yatwara inda ariko bibayeho ngo bagabanye babigize hino ashakire mu buto bakimuharaye bona byaba ari byiza
hari ababibaza bati ese w'imyaka 18 yakabaye gutekerereza urugo icyo cyo wakivuga iki
18 aba yamaze gutekereza ndetse abatarata umutwe niho abafite ibitekerezo ataranabona ibibi byinshi n'ibyiza byinshi ngo ashyiremo guta umutwe ariko iyo ageje muri za 21 aba yamaze guta umutwe iyo ageje icyo gihe atarabona icyo yashakaga aba yamaze guta umutwe rero ashakiye kuri iyo myaka ni byiza abageze igihe
abakurikije ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo nabibutsa gusa ko turi kuganira ku ngingo itavugwaho rumwe y'itegeko rishya ry'umuryango ryemerera inkumi n'abasore bujuje imyaka 18 y'amavuko kuba basaba gushyingiranwa abanje kugaragaza impamvu zumvikana kuri mikoro murumva bagira ubusa i Kigali mu Rwanda mu mujyi wa Kigali twahaye ijambo abatuye mu murenge wa Kanyinya i Nyarugenge
buri harega inteko ibiduhagarariye niba barabonye ari ryo ubwo ni njye ndumva nta kindi narenze arebye
imyaka 18 imyaka 18 akiri muto cyane
ahubwo nanjye mfite imyaka 18 nemerewe kuba nagenda
washaka umugore
eh nashaka
uzi ufite ubwenge bwatunga urugo
kandi baguhindagamo
indangamuntu ni irangamuntu nyine ntabwo bishoboka umwana w'imyaka 18 nta na diploma bishobora nta na pini uzi uwo muntu yashaka umugore cyangwa yashaka umugabo abana babiri bajya barira mu nzima
nyamara baravuga bati ahubwo ni no gukemura cya kibazo cyo kuvuga ngo bamwe babyaraga n'ubundi batanayigejeje
biriya ni ubukene bibatera uri umuntu w'umugabo warongo rwanda imyaka 18
urabibonamo izihe mbogamizi
umwana w'imyaka 18 ntabwo aragira ubushobozi bwo kuba yabasha kumwereka inshingano z'urugo haba umusore haba umukobwa baba bakiri bato cyane ntabwo bishoboka
hari ingaruka ubona bishobora kuzateza
cyane ingo zajya zisenyuka hakiri kare
none se ubwo ntizisenyuka
nibundi zisenyuka bashakanye bakiri bato bari bari bato noho basubiye kuba impinja ntabwo aribyo ntabwo mu Rwanda baritoye ibyo ntibibaho
kandi ryaratowe
ntabwo aritoye ntabyo
ndakubwira nk'umuntu nyamakuru narabibonye
warajuje atukaba tugeze habise
ari gute
hano mu Rwanda gatwe turi abanyarwanda turi bene kanyarwanda ntabwo tugomba ntabwo biho mu Rwanda umuntu wabo ari toye afite ikibazo cyesemo ari bya bisaza ba mu nteko bishaje igihe cyabo bagitwaye neza nubwo babaje kwangiza igihe cyacu ntabwo bishoboka kandi
wababwira iki
basubiza mu kabati
uko numbyumva nge mba numva bidakwiye abantu bakagombye gushakana bakuze nta kuntu umuntu nyine ajya gushakana akiri umwana nawe bakimurera abo baba bagomba gushakana bakuze nyine bazi ibyo bagiye ariko niyo bakiri abana nge ndumva impamvu yariyo nta mpamvu yatuma bashakana bakiri abana
kuri wowe iyo myaka umuntu batarakura
ngemba numva batarakura neza
mu rwego rw'amategeko Ijwi rya Amerika yabatumiriye Louise Mukeshimana uyu n'umunyamategeko wagize uruhare mu ishyirwaho ry'iri tegeko abarizwa mu muryango Legal Aid Forum utanga ubufasha mu by'amategeko asanga iri tegeko nta makemwa
iri tegeko ryaje rikenewe ariko nicyo umuntu yabwira wenda bakurikiye iradiyo
yego
nuko uburyabaye itegeko rimwe mbere twari dufite amategeko abiri atandukanye imwe ryarebaga abantu n'umuryango n'indi tegeko ryarebaga ibijyanye n'izungura ndetse n'imicungire y'umutungo w'abashakanye ubu rero byakusanyirijwe mu itegeko rimwe ubu dufite itegeko rimwe ry'umuryango rikubiyemo ibyo bigendanye n'abantu n'umuryango ndetse hakazamo n'ibyo by'izungura ndetse n'imicungire y'umutungo w'abashakanye rero itegeko rijya guhinduka kubera ko hari ibyo rishaka gushyira ku murongo
yego
ndetse akenshi hakaba harimo haba hari n'igihe haba ari ibyifuzo by'abaturage hari n'igihe usanga n'inkiko hari umurongo uba waratanze ku bibazo bitandukanye kubera wenda itegeko rihari ridasobanutse neza cyangwa se hari n'ibyahindutse ibyo rero byose bishobora gutuma umushinga amategeko abona ko ari ngombwa ku itegeko rihinduka iri tegeko rero ryari ngombwa kubera ko hari byinshi byagiye bihinduka byari ngombwa ko rihinduka kandi hari ibintu byinshi cyane rizakemura
nk'ibihe
mpereye nko ku bibazo by'umuryango murabizi neza yuko mu nkiko akenshi usanga n'ibibazo biriyo byose bituruka mu muryango
yego
iri tegeko rero rifite umwihariko kubera yuko hajemo n'ikintu cy'ubuhuza mu bibazo birebana n'umuryango abantu bashobora kugenda kubahuza atari ngombwa kujya mu nkiko bakaba basaba ko ibibazo byabo bikemuka kandi bigafatwa ko bifite agaciro k'itegeko cyangwa se k'urubanza icyo ni kintu ikindi ni uko itegeko ryahaye imbaraga icyo itegeko ryise inama y'umuryango bivuga ko ibibazo byose birebana n'umuryango mbere yuko abantu bajya kwa mudugudu mu nteko y'abaturage mu nkiko bazajya bicara mu muryango mukuru w'umuryango atumiza inama y'umuryango biga ku kibazo agishakira igisubizo bivuga ngo umuryango ugiye kujya wishakamo ibisubizo kubera ko ni nabwo buryo buzajya butuma imiryango idasenyuka cyangwa se abavandimwe batahurira mu nkiko ngo inkiko arizo zikemura ibibazo byabo
yego
ikintu rero umuntu yakwishimira kubera yuko uriya umuntu mwageranye mu nkiko kugira ngo mwongere gusubira uko mwari mumeze mbere biragoye ariko iyo ibintu mwicaye nk'abavandimwe mukabikemura ni ibintu bigira akamaro kandi karambye bikagirira akamaro abaturage ndetse n'igihugu kuko y'amakimbirane mu muryango azagabanuka ikindi wenda navuga hari ibijyanye n'ubutane murabizi ko hari inkuru nyinshi abanyamakuru bagiye bakora ku bijyanye n'imanza z'ubutane zitinda mbere hari hariho yuko habanzaho ibintu byo kunga abashaka gutana igihe cy'amezi atandatu bakamara muri uwo muhango wo kubunga nibura hagashira amezi atandatu bategereje ibyo ubu rero itegeko n'ubundi nk'uko nari maze kubivuga ryavuze ko ibyo bibazo bizajya bibanza gukemukira mu rugo byananirana noneho bakaba bagana inkiko ariko nanone umushingamategeko muri iri tegeko yashyizemo yuko bashobora no kugenda ahantu muzi yuko hasigaye hari bano bantu babiherewe ububasha bwo kunga abantu
yego
bashobora kugenda imbere y'abantu bakabunga bagakemura ibibazo byabo urukiko wenda rukaza ari ukugira ngo rwemeze ibyo bemeranyijwe aha rero ni ukuvuga ngo imanza za diforce cyagihe zatwaraga cyaragabanutse ikindi haniyongeramo indi mpamvu kubera ko byagiye bigaragara mu manza zitandukanye ko hari igihe ubutane bushobora gutangwa bitewe n'uko umwe mu bashakanye afashe undi nabi cyangwa se ubutane bugatangwa nk'igisubizo ku bibazo bihari mu bantu bashakanye iyo rero nayo ni nini yindi mpamvu yajemo mpamvu ziteganijwe zishobora gutuma umuntu asaba ubutane bivuga ngo ibyo byose byajemo kubera yuko bigomba gukemura ibibazo bihari
hanyuma mu itegeko bavuga ko ari hagati y'umusore cyangwa inkumi
ishaka gusaba ko yashyingirwa ifite nk'iriya myaka 18 azajya agaragaza impamvu zumvikana. Aha ku mpamvu zumvikana mwatubwira nk'izihe?
Wenda mbere yuko tujya muri izo mpamvu zumvikana, abantu bagomba kumenya ko imyaka yo gushyingirwa mu Rwanda ni imyaka 20.
Yego.
Iyo bimeze gutyo niryo hame. Ntabwo umuntu wari wese azajya agenda ngo asabe yuko ashyingiranwa n'uwo yashimye adafite imyaka 21 ngo byemere.
Yego.
Ariko umushinga mategeko yarebye aravuga ngo hari impamvu zishobora gutuma umuntu yemererwa kuba yashingirwa afite imyaka 18. Izo mpamvu rero ni impamvu zizajya zisesengurwa n'urwego itegeko ryahaye ububasha. Itegeko ryavuze yuko umwanditsi w'irangamimerere ku karere niwe uzajya usabwa ibyo bintu. Uriya mu mategeko iyo bashyizemo ko uhawe uburenganzira ariko ugomba kuwusaba ukanasuzumwa, ni ukuvuga ngo umuntu usaba agomba gusuzuma ibyo bintu. Uyu mwanditsi rero w'irangamimerere ku rwego rw'akarere azajya asuzuma izo mpamvu rero zishobora kubizigi. Ashobora kubona umuntu afite imyaka 19.
Yego.
Ashobora kuba bamuteye inda ni urugero, kuko nizo mpamvu zagiye zigarukaho, niyo mpamvu dufatiyeho nk'urugero.
Yego.
Akavuga ati twebwe turifuza kubana ngo dushinge umuryango mfite imyaka 18. Wa muntu urwego itegeko ryahaye ububasha nabo niyo mpamvu azayisesengura.
Yego.
Azabanza areba ati uyu muntu imyaka 19 ugiye kubana n'uyu, abanza narebe niba bagiye kubana afite imyaka ingana. Ese abo bantu babiri bagiye kubana bafite ubushobozi bwo gushinga urugo? Ubushobozi mvuga ni ubushobozi bushobora kuvuga amafaranga cyangwa se n'ubundi buryo bushobora gutuma bashinga. Ashobora kuvuga ati se niwe uyu muntu atwite koko kujya gushyingiranwa biri mu nyungu z'uyu mwana batwite, se ntibizamubuza wenda niba yiga akazakomeza kwiga? Uriya muyobozi rero itegeko ryahaye buriya bubasha azasuzuma ibyo bintu byose.
Yego.
Kandi abirebe mu nyungu z'impande zombi. Uko murabizi neza ko uri igihugu gishingiye ku muryango. Ashobora no kuba adatwite akavuga ati twebwe turifuza gushinga urugo kandi ntabwo tuzihanganira wenda imyaka 2 isigaye ku mpamvu izi n'izi akazitanga. Uri impamvu zigenda zitandukana. Uriya muyobozi rero niwe uzareba niba izo mpamvu zifatika cyangwa zidafatika. Wenda binakureho urujijo, hari benshi bagiye bavuga ngo abantu b'abasaza bazajya bashaka abana. Ibyo ngibyo uriya muyobozi nabyo azabisuzuma arebe niba nta kindi kintu cyihishe inyuma y'iryo shingirwa, kuko itegeko ryamuhaye ubwo bubasha. Nibaza rero yuko kugeza ubu ngubu abantu bizera ibyo umushinga mategeko yashyizeho, kandi nanone murabizi neza ko amategeko ashyirirwaho rubanda niba abona yuko biteje ibibazo n'ubundi babashinga amategeko bazongera babisubiremo.
Yego.
Ariko buriya itegeko riberaho abantu bose rikaberaho ibyiciro byose by'abantu, kandi iyo itegeko ribereyeho ibyiciro byose by'abantu ni ukugira ngo n'ubwisanzure bw'abantu bwaguke, kuko n'aba bantu bafite imyaka 18 bashaka gushyingirwa nacyo ni ikindi cyiciro cy'abantu, kandi amategeko agomba guha uburenganzira bwabo.
Maitre Louise Mukashema, abavuga bati ahubwo buriya ntibigiye guha icyuho abantu bafite ingeso z'ubusambanyi kuba batera abangavu inda kugira ngo n'ubusanzwe babagira abagore mu buryo budasobanutse?
Ubundi amasezerano yo gushyingirwa ni amasezerano aba hagati y'abantu babiri bose bafite ubwo bushake. Uriya umuntu ufite imyaka 18, kuko iri tegeko hari naho riteganya ku myaka y'ubukure ari imyaka 18, keretse aho amategeko abiteganya ukundi. Ahantu amategeko rero abiteganya ukundi, hamwe muri ho ni ahangaha yuko ashobora gushyingirwa cyangwa se kwa kundi umuntu ashobora kuba afite imyaka 18 akajya mu kazi nako 16. Ariko umuntu w'imyaka 18 itegeko rimufata nk'umuntu mukuru. Ariko ryarongera imuha n'andi mahirwe, kubera yuko hari indi nyingo ivuga ngo amasezerano yo gushyingiranwa ntabwo yakorwa n'umuntu udafite imyaka 21. Ariko umushinga mategeko aravuga ati kubera ko ku myaka 18 umuntu baba bafata ko yakuze, niba ashaka gukora amasezerano yo gushyingirwa azaza imbere y'umuyobozi itegeko ryahaye ububasha umuyobozi asuzume. Ibyo rero by'abantu wenda bakuze bafite imitungo iri hejuru bashobora gufata umwana bamufatiranye, kubera ko wenda atarabasha gutekereza neza ngo amenye uburemere bw'urugo, ibyo ntawahakana ko bitabaho. Ariko nicyo uriya muyobozi cyangwa se uriya mwanditsi w'irangamimerere ku karere itegeko ryamuhereye ububasha bwo gusuzuma. Azabisuzuma ashobora no gukorerega iperereza akareba akavuga ati si umwana w'umukobwa cyangwa si umwana w'umuhungu arakuze bihagije ku buryo azajya kubana n'uriya muntu. Ese uku kwemera cyangwa se ubu bushake bwe gusabwa mu masezerano yo gushyingirwa nta kindi kibyihishe inyuma? Rero ni nayo mpamvu umushinga amategeko yavuze ngo sindi bubifungure, ndabyemerera iki cyiciro cy'abantu babyifuza, ariko nanone bagomba kubisaba. Iyo usaba rero ushobora kwemererwa ikintu kubera impamvu zitandukanye cyangwa se ukanacyangirwa kubera impamvu zitandukanye.
Ku musozo w'iki kiganiro, Ijwi rya Amerika yiyambaje muganga Anset Nzabonimpa, uyu ni inzobere mu by'ubuzima bw'imyororokere.
Ubundi ugendeye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bw'abantu, ubundi tugendeye cyane cyane ko ku makuru tubana ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima,
yego,
batubwira ko abantu bari mu kigero cy'ubuzima bw'imyororokere bwiza ari ukuva ku myaka 15 kuzamura, ndetse nk'uko yari abagore bakavuga ko ari ukuva ku myaka 15 kugera kuri 19.
Yego.
Byumvikane rero ko buriya muri icyo kigero k'umubiri ushobora kuba witeguye kuba umuntu yabyara, ndetse noneho akaba wenda yanabaho nk'umugore cyangwa nk'umugabo.
Yego.
Ariko iyo tugarutse noneho ku mikurire y'abantu mu miryango itandukanye, tubona ko hari igihe haba koko ngo wenda navuga ngo kunyurana hagati wenda y'imikurire y'abantu n'abandi, nta dushobora kubifata ku buryo bubiri. Ubwa mbere ni hagati y'abahungu n'abakobwa. Buriya tujya tubona ko nko ku bahungu n'abakobwa usanga mu mikurire y'abantu cyane cyane ibijyanye n'umukurire y'ubuzima bw'imyororokere, gukora imisemburo ijyanye n'uko umubiri uzakora neza, mu bijyanye no gusama no kubyara, akenshi buri igitsina gore gikura vuba cyihuta kurusha igitsina gabo. Ari nayo mpamvu tubona ko nk'abakobwa bashobora gutangira ikigero cy'ubwangavu wenda nk'imyaka ibiri mbere ho uko abahungu batangira ikigero cy'ubugimbi, ndetse binagaragara ko burya niyo ugiye ngo mu muryango nyarwanda usanga nka kenshi abasore bashaka bakunda gushaka inshuti ku bakobwa barusha imyaka. Buriya ni iki kiba kinajyanye n'icyo ko umusore yumva yisanga mu kigero cy'umukobwa uri hasi mu myaka, kubera ko umukobwa yarakuze wenda vuba mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ikindi wenda umuntu yavuga ni uko iyo turebye nk'umuryango nyarwanda, aho dusanga ikigo cy'igihugu cy'abarisha ntibari kitubwira ko mu miryango nyarwanda hakiri nka 33% by'abana bo munsi y'imyaka 5 bagifite ikibazo cy'igwingira. Burya abo bana uko bafite ikibazo cy'ugwingira munsi y'imyaka 5 biranakomeza bikabagiraho ingaruka no mu mikurire yabo, cyane cyane ubugimbi n'ubwangavu, ku buryo bashobora kujya kuri ya myaka 18 ariko kabakigwingiye kuko batakuze neza, ku buryo ushobora gusanga imibiri yabo wenda yabititeguye neza ku buryo wenda kuko yashaka urugo akaba yabyara neza ukaba akiri umwana mu bijyanye n'imikorere wenda mu buryo ukeneye gukura. Niho rero navuga wenda mu magambo make mvuga koko gushyira kugomeza kwemera abantu ko bakiri ku myaka 21 ariko ufite imyaka 18 nawe yaba ari ngombwa ko ashingirwa akaba yabisaba. Kuri njye numva nta kibazo, kuko ahubwo mu byo bareba nyine bakwitondera kureba mu bijyanye n'imikurire y'umuntu kuko niba koko nta bizazane yagize mu mikurire ye niwe umuryango arimo ukora mwitayeho ku buryo bwimbitse kugera ko ngo wenda kiriya cyemezo ko wenda kigiye cyafatwa umuntu w'imyaka 18 ashingirwe. Kuko nanjye nemera ko hari abashingirwaho ko bagatunga ingo zabo neza kandi bakanabyara nta kibazo, ariko hari aho byabaho ko ugasanga wenda biteye ikibazo.
Ubwo aho leta irasabwa iki?
Aha leta buriya hari icyo isabwa, ariko buriya n'abantu muri rusange cyane cyane imiryango hari icyo isabwa. Ni ukuvuga ko buriya kuva itegeko ryemewe abantu bagomba kwita ku mikurire y'abantu cyane cyane ibijyanye n'imirire y'abantu, ku buryo umwana yajya abona indyo yuzuye hakiri kare agakura neza, ndetse n'uwo muryango akitabwaho n'ibindi byose akeneye nko kuvuzwa, kujya mu ishuri, ku buryo iyo myaka 18 yagombye kugeraho ko umuntu yararangije navuga nk'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 se yarashobora kuba yarakuze neza ku buryo umubiri we warangije gukura, ndetse wenda afite uko n'ukuntu yateganyirijwe mu muryango we ku buryo agira iya myaka afite ikintu yigezaho, kuko buryo gutangira umuryango kuko umuntu yagombye kuba afite icyo ashingiraho. Ubwo rero umuryango yayide leta, ababyeyi, imiryango, abantu bose muri rusange, n'abashyiraho serivisi zitandukanye zita ku bantu bagombye kubishyira mu bikorwa, kandi bakitondera ko kureba ukuntu abana bose bagera kuri ya myaka 18 kuko barakora ibyo bagomba gukora hakiri kare.
Inshuti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, by'umwihariko inshuti z'akadasohoka mu kiganiro dusangira ijambo, icyo nari nabateguriye ngisoreje aha. Nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro cya none. Namwe mudasiba kudukurikira ndabashimiye, mbasaba kuguma kuduha ibitekerezo bishya mu kiganiro, mukomeze munogerwe na gahunda zacu kuri mikoro mwumvaga bagira ubusa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.